Leggendo.
Mi number se la media.
It's Louis again. Mpenzi wangu oh mama oh. Tena wewe kama supu na kalima oh. Shoga zako wakupendi achana nao baby. Tulia, tulia. Awinda, winda, windi dongo. Very soon na shika misanjo. What you want make a Gucci be the dress in me. Awila, awila, awila longo. Dance to the beat, dance to the bang. What you need make a Louis be the dress in me. Mapenzi, mapenzi nyewe ndio haya. Mbona msemi, jamani binadamu wabaya. Kumbe kupendwa, mambo yenyewe ndio haya. Alafu msemi, jamani binadamu wabaya. Awina, wina, wini, dongo. Very soon na shika misani. What you want make a Gucci be the dress in me. Awila, 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 longo. What you need make a Louis be the dress in me. That's it, Diana, Diana, my mama, oh. That's it, Diana, Diana, my mama, oh.